Enga mwa mona ndeshana shanina balesa eban fisha pano aya enga mwa mona ndeyimba imbira balesa eban fisha pano yeah enga mwa mona ndeshana shanina balesa eban fisha pano ololo enga mwa mona ndesama samina balesa Evan Fisha Pano, yeah. Chanel, Lucero Abalesa, Lucero Abalesa, Lucero Abalesa,
Lucero Abalesa,
yeah, Lucero Abalesa.
Wakwata, watch for me a kwi Haya, jina vengi babulirwa Ele wasangwa nefingi Batila wabashani Elele, batila nangu waponenwa Ichine nobu sanso Iwe taumene ko wasakama na iwe Haya,
batila tuweko Bushe kama yowe na nishi
Inentila luse lwabalesa
Se lo avalesa, se lo avalesa.